sikia utamu harusi ya Ruth na Omar kutoka Malanga Zifahe hadi Baulala vigelegele basi taika utunzi wa barubaru Francis
asena nzoni mulole urembo achumba iri rero manalunganywa Seni mana wenu lero yunenda maro amba kavinda kala leo imetimia maro amba na kuvilole leo ameona walosema no 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 leo yesi yesi tuku lipangwalo na Mola alina mpinzani maro amba kavinda kala leo imetimia maro amba na kuvilole leo ameiona walosema no 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 leo yesi yesi tuku lipangwalo na Mola alina mpinzani.
Abigail, Abel Naroni, Mawifi Judith Karisa, na Patrolina Furaha, na mama mkwe Zawadi Kainu, na nyanya, wacheza vizuri Wilai.
Malangatifae, Reroni Nderemo, Baba Matini Ngoro, pia umeridhia, Mjomba Alex Nzai, na anti Amina Kombo wote wana raha kwa harusi yenu unenda Baulala kwa kaingu ya ndoa ukaitunze uishi soyo soyo kaka Samuel na Eriki manda kutamani naye dada Eliza ana la usemi maro amba leo imetimia maro amba na kuvilole leo ameiona walosema no 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 leo yesi yesi tuku lipangwalo na Mola alina mpinzani maro amba kavinda kala leo imetimia maro amba na kuvilole leo ameiona walosema no 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 leo yesi yesi tuku lipangwalo na Mola alina mpinzani
wapima vya mama Zawadi Kaingu nacheza vizuri walai apo sawa eh utamu mtupu walai apo apo mikono juu